Yeah. I choose to get scammy. 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 Uske mila choose ga vet. 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 Khale ke bona walwela. Zaga bophelo ke nete. No khale khuru ke maka. I choose ke ngwana ga mama. I choose ke scammy. I choose to scammy. I choose to scammy. I choose to scammy. Uske mila choose ga vet. 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 Khale ke bona walwela. Zaga bophelo ke nete. No khale khuru ke maka. I choose ke ngwana ga mama. Baga matsela re vai. Fere bophelo bothat. Ngwana le khuwa wa ntlatsa. Ke shota ka tlipa go ntlatsa. Are matlega ya spana came go timo e swaka faga le mali le daga a choose ke ngwana ga mama whoever the omi ke betsa ka club fede bo gata ba swere bo that fede di fofu di jumpa di trat zaga ke batla sebaka ngwana ba dimo ke thata fede tse baya ke maga ke cheese le khosi le tshana ke na go skela relata bofa le zolo ka trata khale ke repa ke tlala shout out to Vito Machala are na laska le club. Mama mudimu ke paki pelo bo shoto like finzo ngwana ke dog in chaka ngwana ke dog in chaka khale ge loga ge mathe fele ke chitse mokase fele ba ntse ba go state mfana wa mshaya ka banki mfana re tswile ka bailey tlina le strata se faili khale ke bua le fake 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 khale ke bua le fake.
I don't know.